shida niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juu hujafika na waita shot unapima nje ya molis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawacha no, no. Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki
Mi upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo andele andele boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wa kusettle my dreams si reality kula kitu hungry hungry
my baby my lover mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another Jing tangu jana sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki